Now, me kyerɛ wɔ nom sɛ sika na wɔm sɛ ɔmu hia di funu na firi India ba no nyinaa. Ɔmo ma me information ma ma frɛfrɛ Ghana fo no bi wɔ India. Me ne wɔ nom ebedi enkɔmɔ. Na wɔ nom akwa kwa yi ifunu no edi funu na firi India. Na ɔmo di ifunu no aba Ghana. Wat ya sɛ? Ba me de me nim sɛ funu no ɛwɔ Ghana wa. Ɛhyɛ Accra hɔ baby. Ɛwɔ Kolebu. What you say? But almost if you know India, yati. Me I met you a canning and to a information. Oh, mammy, I say you could see Ghana for being so so. I want me a branch and a hospital in India, who know. Into a mamma and south food in an address. Any onum number.